not understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hizi taxes wanongeza usiku na mchana.
Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana.
Murega Baichu, sio mimi nimesema, ni wewe.
Ni wewe, Rais Ruto, ni wewe.
Ni wewe,
ulikashifu kuongezwa kwa kodi.
Ni wewe,
ulikashifu kuongezwa kwa taksi.
Ni wewe,
ulikashifu bei ya mafuta.
Ni wewe,
ni wewe, Rais Ruto, ni wewe.
Ni wewe,
ulitoa ahadi kwa Wakenya.
Ni wewe,
uliahidi kupunguza ushuru.
Ni wewe,
maneno hayo ni wewe ulisema.
Ni wewe,
kuongeza ushuru ni kuharibu uchumi.
Ni wewe,
ukatusihi tukupigie kura.
Ni wewe,
ukajidai kuelewa shida za Wakenya.
Ni wewe.
Mimi nataka niwaeleze ya kwamba these people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Na mimi nataka niwaulize watu wa hapa Manga, tafadhali, mukiona tumesimama hapa mbele yenu, tunawaambia ya kwamba tutengeneze hiyo serikali inakuja ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida.
Alituahidi wa Kenya.
Ni wewe,
Rais wetu Ruto. Maisha ya wa Kenya yamekuwa magumu. Gharama ya maisha imepanda. Kodi, taxi, ushuru yote imepanda. Ni wewe,
Rais Ruto, wewe.
Bei ya maji ya kulima imeongezwa. Karo ya shule kulipa imekuwa ngumu. Maisha kwetu ushuru kila pahali. Kila kitu Kenya bei zimepanda. Ni nani mwingine anaweza shukisha?
Ni wewe,
Rais Ruto, ni wewe. Ahadi ilikuwa yako, ni wewe.
Middle income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya, or the same. That's number one. Number two, our fuel supports transport infrastructure. I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain.
Jinga walisha Kenya hii. Ni wewe.
Na ndio mimi nimekuja hapa kuambia hivi. Maneno ya kudanganywa, wajinga walisha Kenya.